Hadi Wason, another one from Tris, Edward.
Life me to Hustle, I was born Hadi Wason. To roll not the ball song, hustle your life Nisha. Life me to Hustle, I was born Hadi Wason. To roll not the ball song, hustle your life Nisha.
La, 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 life is short, na siri atom for the sake of me na we. She established before gender ruka make me like kushtuka, kushtuka. Biri na uaso, akuna deal. After skip kill it time. Niki rhyme up for show, na saka for me. So na do nini, kujipea. We single, I'm in pair. Let the action, auna option cheki huyu cheki yule. Basi kama wani feel, weka mkono in the air. Ukisema, ukisema.
Life ni kuhustle.
Maisha ni magumu, mpaka na iti kunyo sumu. Lakini na ogopa, hukumu zake Mungu. Nikicheki majikumu, yanavyo ni andama. Usiku na mchana, vipi mitafanya tazama. Vile ni na asol, kusagol, kufight for survival. Bila amsa marival, daily on the asol. Lema sago, never fail me na fight for survival. Kama simba wa sabo.
Geuza mamumba.
Life is too hard for us. Kungo school, hali kwa so.
Sakai yani chepa mfuko everywhere in day of the year. Asuna baso kwa street, ukisaka cheda yani don't ukipenda. See choice, must you D, she let it be. Instead of the liver to the stunner cause. Aso aina option ni action attitude. Fanya stuff na site to the altitude. Ulikuwa down, piga sec, juro doom. Tu wangu sare nare na majungu. Tujibambe na tusake vi clean for real. Tume come to kichapa vina. Vi nice.
Life me to hustle.
Alright,
life me to hustle.
That's easy.
Was full,
Hadi Wason.
Make
your name.
Roll up the boss.